kodwa imali yakho ayikhumbuleki, ayikhumbuleki. Ngizokusho cala umlomo dale, mangenawe angideli, angideli. Bazoringa abantu bethungisile, eyabo angingeni, angingeni. Ngoba ngithole inyo lafa, uthando lusha, ngithanda ubhubha, my darling. Uthando lusha, ngikuthanda ubhubha, my darling. Nahamba, nahamba mazwe, nahamba, angifuna wena. Nahamba, nahamba mazwe, nahamba, angifuna wena. Nahambi uthando lusha, ngikuthanda ubhubha, my darling. Ngithole inyo lafa, uthando lusha, ngikuthanda ubhubha, my darling. Ngithole inyo lafa, uthando lusha, ngikuthanda ubhubha, my darling. Ngithole inyo lafa, uthando lusha, ngikuthanda ubhubha, my darling.